to the Lord of the Ball, cause I step in the name of love with her. Yeah. Na kufata kila semu na yopita Facebook, Twitter, makes a BBM, goddamn. Sugia karib, I like the way you move. Let me take you back,
oh, back to the groove.
Familia, come here, baby, nina info. Napenda kuona kucheka, kuta penda hizo dimpo. I'm simple, makosa ni medialize. Imani mekuji right now, kwa apologize. Na kumbuka zamani, tunatoka magetoni. Tunapande pantoni, kwede kia kigamboni. Kwa pamoja mbaka South Side Beach. Marafiki usuamini wengi wao ni masnitch. Nimesikia story na hook na the man. Lakini mesamehe shodi, here we go again. Najua we kijana na unavuto na stare. Mini gangsta baby nimejifunza kusamehe. Uvumilivu nao toka pindi uko skuri. Suka kati ya miguu sabwa mira na desturi. Witness la tosha kama Mac 11. I swear to God nikikuona na you're in the heaven. Like mwa, yuma ikifika transit zo mwa. Tukupate flashback, tuku kupita mwa. Tukumbuke ili life, yeah, long time ago. Imagine, having sex kwenye jacuzzi. Alafu mlimani situ, tunaenda kuchiki movie. Nimechosu na the sound, za kuwa fiodo mide. Transit bus, my shoes bend kwa sister DJ. Mini mpuri baby, na control my temper. When you have to be, siku treat ki gangster. Kikweli mama, I like the way you talk. Yoni ikifika tuina evening walk. Maisha ni mwendo bado tupu njiani. Chunga sana baby usije ukabugi ramani. Mi bado ni kijana na make more money. Ndo mana naimba kwenye sound up here, fuck majani, you're real.
Break it down, yeah.